yɛbɛbɔ mpaeɛ. Onyame nokwafo ɛnɛ anɔpa yi nso yɛda wase. Tumi nyinaa awura ɛnɛ anɔpa yi nso yɛwayɛ ɛsɔ yɛni. Waboaboa yɛ ano sɛ ɔbaata baako ba ɛde yɛbɛdua wasafo yi mu. Sɛ nanso yɛso yɛmɛka wo maniyɛ ne wo kɛseyɛ. Ɛnɛ anɔpa yi yɛmpa yibɔ ne sɛ sane. Bɛfa biribi biara a yɛyɛ mu num. Na sɛ yɛyɛ a na yɛwie a yɛde mu animuonyam no ama wo. Yɛda wase sɛ woankasa wobɛyi me pɛ si nkyɛn na wɔbɛka w'asɛm akyerɛ wo mma. Yɛda wase ɛnɛ anɔpa yi wɔ nyame agya, nyame ɔbaa, nyame honhom kronkron ne din mu. Amen. Zion mabea ɛnɛ anɔpa yi nso sɛdeɛ yɛde kan da nyame ase no na wɔtwe yi mu nyinaa yɛde ma ɛma. Sɛ ɛma nso yɛhunu sɛ biribi pa bi wɔ yɛn mu a yɛbɛtumi ayɛ na ahyɛ nyame de animuonyam. Na nawɔtwe no ɛfiri dwoada ɛbɛpem ɛfiada no ɛnkrani bɛsɛ yɛgye hwɛ mmɔ kyerɛ sɛ ei ɛma no ɛbia ɔmo abino o. Mese ɛdwoada no yɛyɛ wɔ line so na topic a yɛtritiiyɛ no ɔse woman on her knees. Oba ɛwɔ sɛ daa ne daa nyinaa wokɔ wo kɔtɔdwa anim sɛ biribi nkɔye nneɛma bi nkɔye a ɛwɔ sɛ wokɔ wo kɔtɔdwa anim na wode ma Awurade sɛ ɔno abɛsane no wabɛsiesie. Ɛti yɛ maame panyin di yɛnim ne yɛka bebree na ɔde Hana yɛmfato ho ma yɛn. Hana no ɔwɔ ahohiahia mu na wɔ ne ho baa ne ho so no wɔkɔ Awurade anim ɔkɔbɔ mpaeɛ. Na fi saa brɛ no nyame hyɛ ne ho animuonyam enti wɔba sɛ wokɔ ahohiahia mu a ɛwɔ sɛ wokɔ wo kɔtɔdwa anim. Ɛda ɛtɔ so mmienu no nso wɔsan yi de ma yɛn sɛ identify Christ. Ɛkwan bɛɛ so ne yɛbɛtumi identify yɛn Nyankopɔn. Yɛhu sɛ Kristo wɔbɛyɛ bebree na de ma yɛn na wɔsɛ yɛyɛ ɛwɔ yɛn fie so. Ɛma yɛhunu sɛ mpa Kristo no wɔyɛ dɛn wɔka yɛn ho na baabi a yɛbɛkɔ biara nso wɔsɛ yɛyi Nyankopɔn yɛ dɛn na di ɛde kyerɛ afoforɔ. Ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ Kristo no a yɛdi n'akyi no wɔyɛ onyame a ɔno deɛ n'adom ne n'ahummɔborɔ ɛdɔɔso na yɛne yɛ ne yɛ biribi a ɛbɛyɛ no nso so ɛwɔ sɛ ɛyɛ Kristo ɛkwan so ɛno na ɛbɛda adi ama yɛhunu sɛ ampa Kristo ɔyɛ dɛn ɔte yɛn mu. Ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no nso so no ɔse stress and anxiety. Kuro yi mu a yɛwɔ yi yɛbɛka ne sɛ stress no deɛ ɛyɛ national anthem a ɛda nipa ano. Stress yɛakɔla a yɛawo ne nnɛ koraa no yɛtumi hwɛ no kasa koraa no stress ayɛ dɛ ɛnya no bɔso ɔtumi so saa na kyerɛ sɛ woa wotumi hunu sɛ stress no ɛnya nampa ɛnti no stress no deɛ ɛwɔ hɔ nanso nyame ma ne nimdeɛfoɔ bi so bɛka asɛm no ɛbɛkyerɛkyerɛ yɛ mu sɛdeɛ stress no ɔse ne nyinaa mu no nso ɛto a ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpayɛ na yɛde yɛho toto nneɛma bi ho na yɛ calm down na nyame wɔbɛyi stress no ayɛ dɛn afiri yɛn so. Stress no ɛtɔ da bi a menu mmienu na ɛde ba yɛntumi ntɔ bens ɛnso yɛpɛ sɛ yɛtwi bens ɛnti woba sɛ na yɛbrɛ yɛ ho yɛbrɛ yɛ ho ɛnso wonya VW bi ankɛde wobɛkɔ aba. It is stress in Ubi Wahua, Yanya, Yede, Yede 2 years. So. Amen. It's my young who says stress. And yet, and see what say your fuck can be so dear, you 3 years. So, then in your name, I just say you call your coat to join him. Amen. Now, if you are done on so ya by eh, one who swore radio of the Bubu Konya. One on so topic and all I say a resourceful woman. Imparting her church positively. Oba Christoni, ya kan resource wa chese, enye ma pebi ya utimi enye, ube timi disika ye, ube timi di wankasa uni pedu ya wabra wabane ba susu wa yede, abuwa nyami ya juma. Nuwa kikan bebre, no wa se mi nu mi e nu tight ne dia ene diusu no ene obo hobo ho na afi dia ye ye hu ne se ye di mfo so ti ya pon ya no me hwem bag mi na me deka 2 months na next ka na bi ni won ka mi kotu ya me dia no cha se diusu no ne tight na no anso ne ade ye dan ebu anyame adwuma no na okoka asset bi nso e ma mi hu ne se wa se tete no na ko asafo adwuma ya bua bua ne ma no na ebi akoton ya sase na omo di abo anyame adwuma eti waka ya no ebesi mitrim na medwene ho anam si ei yen a yen ni asase di anka di anian so ye betumi aye na meka se meka wo mitrim se ei ene ye yedan ya ye di kaya de bia ye di interest to sui saminu mi enu ye ya adwen na se ye wo 1000 bi da ba bi ne ye 100 na kan ye 100 ne ti atuatua na ye de kwoteka no na interest no ama meda so a na se abosumi bia so na se wo mu kotua mortgage a se 3000 na 4000 wo mu tua 1000 na anti gift de ba ye no ni ye ne de ama no ni ye mama sisi so de ama no ni ye mama Ruth ni ye mama Grace na sa month no ye tua enipa mi 9 eka next month ni atua difference ye ni ba bi e ho so no na sori no ni obi aka na ye atua ni nyina se ya wo da bawusa be rade e be yi we nyina afri ye so etima ye hunu se se ye nso ye ni asase a ye betumi aye bi abo anyame adwuma amen anada yin so wadi ama ye nse imparting our hope, a Christian woman role, imparting our hope. Menu bienu, say ye be imparting ye fear, ye subani ani ye benyan suyusanswa. Menu bienu bibi wo ye mua, ye be to me aye day, aye. Imparting no kra no, ono ne say. Nia meti asia fa no se wose to influence either positively or negatively unsunsan so na e free wo beba no eye de eye anansa eye ade a enye den enye nene anopai mini wo mienu ne eye no na ye beka ho asem na etumi aye den aboa ye mfie Christo ka asem bi sa wose moni asase so nkyene. Sankyene yira ne dawa. Enye ma hwee bio. Agye se wo hwiegu na nipa ye den etieti aso. Ene anopai sansunsan so bi be firi ye mu aba. Yade ho betoto nkyene ho. Yade ho betoto mako ho. Na yade ye ho soso atoto kane ya ho. Na ye the lovely person aye den aka ho sawu ye aduane na sa enchini ni mu a wo ka hwe a eso no wanim ana sa wo ka hwe so na sa enchini wo mu a eno nso eso no wanim eno nti e ma ye hunu se enchini wo impact e wo nsunsuansoa e wo enkwan so e wo abomu so ewo apesi ayabo so enchine no eyi ne de edi maye den eba se ye hwe makon so a wo ye aduane na makoni mu a obi a wo pe a aduane makoni me bokra ye den efuno me na se wo de makon gumu no wo di a makon nsunsu aso wo kwa aduane no mu ma wo hunu sampa makon no ye den ewom enti makon nso ye den enye nsunsu aso ewa aduane ho sunsanso no ne nkyiremu no de ayi bibia di ema eda adi amen kania wo wura ba bia eye day time na se basement bi wo ho a wo wura ho a eh wuti anye ya wo mama so ba bebo bibi no wai maye hunu se esum enye adepa na se wukuta matches kra na se wukuta lighter bi na wo sok aya bibi kitua bi wo sope wo ba wo se na bibi aya dai ada di pefe enti ye hunu se light enso wo insunsuanso Elma, Ewo, Esumoso. Minu mi enu yewo hwei. Ye betumi akọ baabi, ye bobonwom. Na ye nyina ye tu ho bosan, bosan, bosan na hwa ye se wo beka se bibi ankọ so wo ho. Ba wo be hu se nipa ba ku bi wo pie ya. Ei, na da nyom di abọ bosan no di asa agina mu. Wo be create bibi ama environment no be ye dai na asesa. Wo ba se na anya impact. Ewo enipa na ewo ho ne so eti emaye hunu se enipa nso so no yetuminya impact ewo enipa so amen na yasa busa se home. What is a home? A home is where someone live. E fie ye baabi a ye nyina ye wo ha ye wo fie se woni fie a Ubi bi akura enye de hwe womo asabi womo ni fie womo ayeden homeless womo uhu na no ahu se se nipa wei oni fie ayeden atim efie ye baabia ye home ye fie eye baabia ye nyina ye kọ after days hard work no ufie ena wo bekọ no akọ ye den wakọ home na no na anopa yi mi no mie no wo Kristo di ba. Say yes, ye wo fia ye timwa. E wa say ye fia na wwa ye niji ya na se e wwa ya yre wwa. Say ye pese e wwa ye niji ya dia na endan minu umi ye noso. E nebe tumi ama e wwa ye dey e niji ye. E dia ne ya se wwa wufie na wapongwe juma. What you mean? Say ni pay up on you may was so quenny fee. And so a friend I may call her, may call her, may call her na last minute to my court now be a bar. And I'm set as sumujia any fee and tenno, or coffee or cry, nanny yummy a day, eschenno. Or court now, baby, no mon son, was it may no me quantum my boy, me toho, I may there for the obey me be any day and family home. And I'm no pay, O Christo neighbor. I was say ye ma. Asumujie eba ye fie. Na asumujie ba, ebe nyan sun swan swa, ama ye fie fo. Amen. Ene ano peyi, minu umye nu yebe kwa ye chula okrun krun imu. Na yako 2 Kings chapter 4, verse 8 to 16. Yebe sre ye mame. Comfort no I can my patcho me patcho mama na mark no be mama patcho
ji. Hallelujah. Aye yo I hear no homa at us me you know aye 89 efin chiche mu en watch e kwapi mu do nsia I hear no homa at us me you know 89 efin chichemu en watwe kwapi mu dunsia 2 Kings chapter 4 verse 8 to 16 atifin chura o se Eliza en o sin nim ne bia and efin Eliza sin ko sin na o bia o de fuji e wo fa o se no se o le bi efin da o ri chama o mai ko ko na o ka se ni kru se Emano na se oba ye nchen a wa man akoho na dabi oba aho na oman abansro pia no emukoda aho na oka kire na bofra hegasi se kofre sunim ni nobra na okofre no bai na obejina nanim na oka kire no se ka kire no se hye wo de ohaw yi nyina aha wo ho ama yen de na yen ye ema wo wo asem bi a won koka nkyre ohene ana osafo hene na ose mede metemi nkrofu mu Na o kan se na de na wonye ema no. Na kahasi se ampa oniba. Na nekunu so anyin. Na o kan se frɛ no. Na o frɛ no na obegyina opon no ano. 16 no na o kan se afedanse sebre yi mu no obeye oba etu. Na ose inyesa miwura onyankopon nipa ini atro nkyere wa afena amen
amen mama yeda ase ene abno payi menua ba wote eha ene anwum eno payi yede yabrabo e ba betoto oba bia sunamat woman nimse yagina yate nenka sa oba yi na oye nim wawa enyapadie bebre na oye osikani banka bibia enyede enhia no sunamat woman she observed ene anopayi yakai babo ne yate sesa obayi na Elisha oko oman no so ekoka nyame asem na dabia bible no mayeti ase ase dabia na omutwamu eyaden ekoba dabia omubesen na omukọ na sa sunamite woman yi odinani to form na ohunu se dabia se nipa no obetwamu ekọ ene anopayi minu mienu yade yahu betoto sa sunamite woman ye ho yehunu se she observe ordinary eto form ene anopayi oba awuti dandua yi mu ha wabusua wu fie awuti mu no do you observe what the wani eto form wo shade e wo shane e koso wa wu fie na wahunu ne yawasa weye sunamite woman no ordinary to form na wahunu se sa Elijah opanyi nyame ni pai da bia obetwam o Christo ni ba wuti dandua mu eha no pai wo fie wo de wani to form na no bia wukunu fira adwuma ba ya ne nanim aye bosan no e de na wuhunu ye adia na wo kan ye wo ye wadwene sa emfa wo ho ana o Kristo ni ba wo fie ya kasa e fie ye ba bi e wo sa asumdwie ye den e wo se fie e wo sa asumdwie wo de a ene ye sa ne man kitin kitin na boa e ma asumdwie ba fie wo kunu fra adwuma ba ne ye wode ba ye wunim aduane kura si wo ba kasa wo hunu ye o Kristo ni ba eya was said here it's your role o Christo neighbor is your role sa wo betwea ba ewu kunu ewo mo sa ne bufu a wo kwa ne ho a ehu nanso wo ye Christo neighbor yi na nyame de biblia dua wo mun na wo pesa wo fie ya asumdwie yi wo tena ne nche okra na ye yi hey Papa, who by yes when you must say then be beana? Nyabotre, what dear tatis be our wano, kakra kakra, no what nan in chain. Because am I ye be beana, who frassia wa what the woho? Boss or I said, oh me and I don't know, I ye say. Hallelujah. I see. Nan say tan yama nyama we no mina na ma stress yi ba ye so wo die se bibi asia senya me no ma ye bibi obi na ya ka kire me na ye nhwe the bed onye so wa vai se bi o ti adwuma ho wa be ka wo se na wa ma ne ne na kosoro kakra nye so wa vai se bi o ti adwuma di obi ye bia na o ka ho asɛ o ka wi a wo si o dia wo ka ne dia wo mu dia na nso no wo se bibi amu wi nya abotre so when you say when you are saying, just say, what did woman somewhere cheer? What did we tibaqua shed gem? And to the upper person, we are no way. For quite this so far, Joe Wokun and a book. Now, one man who said, if you are the fear, what dear as the world, Jumamu, the entire bass, I know, what dear for quite was here, then pipe up a church day. Now, Sir Tambin, what time, what, and answer be been tear, Yamebe Cassa. A papa, a ye will row, so obey of Zevo. Now, well, hunin, ya was away. Wobe free squabba. Waba ye and quiet. Yonya be anam sa na what tiatiano. And so waba ye no be a na obuko bulin was school mo watch let's say a shan or so. O Christo diba wofie observe. Fa weni toho. Hunu ni el koswo. Na what to me aye. Na sa wo ya ebenyan sun san soo ewo wabusunya so na so wo bi kura no oba wo se mi kodru fie a dia to me no kura no asamo a me ma me beka asamo a menua kristo ni ba wo wo me fie no obeka no obema me bua to me yam enti no wo ba pe problem musa kura no ode abafi so onim sa obeka sempa ma enyan sun san soo wo ne so. And see, Sunamite woman, what my Yahuna say is good for women, is good for us to observe. Yet to me, observe what? A be a one word, Diane, who could not quite know where Diane and want to mean it? What to mean, one also a one can't be a done with and chilling a chermu? What to mean? But what no chermu, what dear ni? Or no one will pursue a becker. None any more ye yikakra. As a Christian woman, it's your role to observe. No, I can't add the anne no ne there. Praise the Lord. Like I said, so I wouldn't miss an answer. I have blood pressure now, be baby, so no, and chilling a chair moon to me. Oh, wait, dear, my dear, me pa chow. And I'm a pa, ya no, my year late, me pentam. Fa kwa bi so kan na ne bunto ne yam etime preme ho se meye na wo ba wanya bibia di no e na me nsa paaye e na twa mu me sro wada woroma na de fa cha me na me nye saa bio so Kristo ni ba wutime kan we ya e di asomdwe beba wo fie waje wo mfum so atum wahunu ne waye na nya fe na abeka sa wo so dua wo ho bo enti da kro pe twa mu ana aye dai eh. From flapping to fire. A child, more na ya day. One so dear, that group with dear, no never my pressure, ya cosro. A beer with dick a crack a crack, no dear, no never caught up while my cosro. It's a Christo neighbor, observe, and it will bring peace in your home. Soon a man's woman observe, oh, ye won't send your minipa, ain't he what to an amount. Observe wie ye no osan ye bibi obroni atuni din se communication enkuta hudie wo hunu se nyame nipa koba no osi na dwene po se obeye bibi a ebema nyame nipa no and now whoever that person is no obenya ahome na wo dwene bibi odwene wie ye no ononko amfa anhye no ho na emom otu anamo bi. She communicate with her husband odi hun komo echire nikunu Sunamat woman o communicate with her husband wan fa ne pe anye dan ankoye menua Kristo ni ba wo ha menu mie nu communication aboye sesa be dia jonso aba akoko. Enkomodie ye ye den ye ne ye kununum na tifie na nso no ye bedi enkuta ho na anigye aba fie no ye ntumi enye na emom ye tumi kwa abonten ekodi nkomo ya wariem nkomo no kra ye kwoka akire obi ene ene no ayeden edi ye ma ho nkomo woni wukunu manu amu amu tete wo mo no mo ho nkomo no munni wo koko busa idea efri wo bi nchen Sunamite woman, no. Or say, oh, who ye no, or share ye no, or dear home come, or call new kunun chain. Or say, Mira, me hunu say, Papa, de bia wo betwam. Na me hunu say, wo ye nyame nipa. Enu nti no, me pese, ye sitie danu baako mu. Na ye di mpasim, ye di akonwa sim, na ye di table sim. Na ye de kane adua nso so asi ho. Na se wo twam na wo kɔ no wo ba. Wa mane afa ho abedidi na wa home na ade akyea wato aso. Saminu mie no ne ahunu obi a ye pese ye boa no a. Eye se ye beboa no, which is good. But there was a woman say, "Enya won't come and wait if you ho. When you will come on at the ho. When you will man at the ho. O Christo neba. O Christo neba. Eni wukunu ni mkomo. Mo nye nye mo ho. Enka wabanu wabetu miya yefrisa. Babo se wa yor defo. Mika wa yor defo. Ini kuni ikura no chese. Ebini ho. Enti no. After all, me kwa kan chile ni. Miya misika na mede kwa kwa. Yeti man kan chile nwa na yede. Miya me nye ma adie. Pa wadibuo me ni kunu. Hallelujah. Sa ene anon peye ye made zeyi. Sa Christophe woma. Ye diye ni buo ebe ma ye kununom. Na adie biye wasa ye ni womu susu hon. E womu sa ube kan bi wabefa. Na anso nu chile mu de reason ti ya wo wo pese yasa anon. Chile mu ye. Me diye mi pen chile mu wo. Me kama wawa huni sa me kaguzo. Me ka mi chile mu ya mu wahu. Na sa mi chile mu ye na anso chile wu diye mua. Ni ade akompae de ye no ni ayede ni afa. Hallelujah. Na sa Kristo ni ba wa wo de wo paye bibi. Na sa wan ka ani hu nkomo a ani wo kun na mo anhwe de best ya de bia no e de entotoye ene bebe fie. Na so minu mi enu ye hunu se e wo se ye fie asumdwe ba ho. E wo se ye fie ahoto ba ho. E was say ye fee ye di ye and nunti say ye de communication account observation no hua ye bedin kunim ne benya impact ewo ye busu yemu ye fee boba wunini ni nkomo eti de hia no kra no wontimi enka aje se wosori a enkrofo no ka na sam e de kire no wo kwa ka kire wo mo no so e wode obema na futupa e ne obema no afutu bone enti wo Kristo ni ba adenti na wo nya wo hoto de bia sa abofra wo mia wo na wo uje wo mia wo na wo uje ti da wo be mia ne kasira pe brand name niema enso wa wo ye adwuma no kora no brand name niema no wo men ho efisa wo die wunim ne ewunya because brand name ade no bi wo ho a wa katue 2 weeks no kora enu ba enam communication ya eni ho nti no wo ba de awado ba wono ade no wo pa wo gina wo so ese ye fama no ba o Kristo ni ba wo pa asumdwie e wo fie wo ne wo ma entem wo de ne tena se maami papa e ye no kure na mmomu no hwa katua no enhye dan kwa animu bia munim sam dɔso mu ye nsia nson na mu wo fie ha wo papa me na se mi yi sɛ sikai de kɔtɔ saa de e we nko ade ma wa akasɛn ye bedidi ye betua rent ye betua eka keka keka ho me kwa adwuma meto metro card enti no sametam de kwato brand name ade ane boarden na e de aho kire beba enu nti ana wo ka enti de ma ho adin besuni onua dofo o Christo neba sa woma wo ba no hunu biibia ni a ono akra no wo ba obedi kan asese no ho asam na mebe kan no ye mi maame wo de a kire mi o nanso no mi kwa akokan enye ye enti wo bon se wono a wo ba afedi oso o mama wo de ba bia wo benya bia wo beto a metumi a yusu bia no mepe. Praise the Lord. Sa communication ye adwuma e de asomdwe beba wo beka bibi a chance wa wonim ne maame wonim ne papa de e wo ho enti no obeto ne bo oka ye a wo mo ye ye de ma onyame nipa no na osan ka se kindness ayemu ye o Christo niba e wasa wo ye ayemu ye ayemu ye no nya no ane se sika ana se bibi ayemu ye ne de e kwan bebre so ye wo ye fie mu ye busua ne do so enso eto de bia ye pese ye nko a ye de no ne ehunu se wo ba yes ono na e ba Son of my woman, no, or ya yem ye. O Christo neba minu me and no so, I was set ye to me a ye a yem ye. Ya observo and hunu say. Ma pussy any moho, and now me fear one. Min near be. Ya let be a bor no. Wa free mu. Wa jamma. A Christian woman, you have to observe. Wa hunu. Adie na wasa wo ye. E wasa wo ye ajemu ye. Wo ka kire wo wura. Ana se ah me hunu se dia we esiesie ni nka me feel se ne ba no akora no animade pa. Nanso no sika ni ho. Ne papa no nso na na adwuma nye. Enti no ye mwa no. Na ye bua na onu nso bediye. Sa wo Christo ni ba sa wo ye saa die ya. Ebenya impact ewo wo nuanom ma so. Ebenya impact ewo wo kumafo so. Wo kuma no. Bia ba ma okofa anu no. Na first ye ye nso sesey ye nye. Enye ma nkoye. Miwra. Unia ba no ne ma no e wose wo fa kwan bi so na wo hwa wo mo enye de e mu ode nso kakra bi e betumi de aye no e be boa o Christo neba observe and do some kindness shade ya koso na ye papa e fa boa wa wo ma no mpo no aye wo ma na nso to de bia I was say we show some kindness. Wo ye ni nyina no na wo mon so enya impact wo so enya nsunsan so wo ne so. Ono so di benyini. Etu ba nsa wo no so okoba bi oba. Oh, my little sister wo ofie. My little brother. Oh, me to we mfa nkonkoma no. Wo ye sa ni nyina no na wo nya nsunsan so wo ma wo kire no kwan a ye fa so ye den adoye. O Christo neba e wose yeye adoye empo e wo ye fie ye sesa obodam ni ibodam a odi firi ni fie ansa na odi ates ya bonten samino mienu se ye betumi aye bibi na akwa abonten age se ye frase e wo ye fie se ye frase a ene e betumi ade ye dura bonten minu mienu de Sanya ohima Esther oje ne man no ye de bia ye ntumi nye bi enye de ho e man no ba kakra ye betumi aye wo ye busuamu a ede asomdwie ede ahoto ebeba no e wo sa minu mienu ye tumi ye na ye kan bible Esther e ho no wo se e bia bibi nti na ma sad mre no wo bedua sa kuro dua ni mu anan se wo beye wo hene ne ye Me no me no be binti and then yamia pow yay. Ah, yan so yabba kroyimu. Obisi and yakra anticipate. A han yakra no, uben yakra, a diakobua wufie, a wukro. O Christo neighbor. O Christo neighbor. E was say, ya ya dry ye. E wo ye fee. Na ya ya, e benyan sun san swa. E wo ye kunu no maso. E wo ye man no maso. E wo ye nya no maso. E wo ye fee fwaso. Ye se wo Christo neighbor o. E nye marriage Christian. Married Christian. E nye obi a waware. Ye se o Christo neighbor e fee. E nti wo Christo neighbor. Wo wo fie wo wo dia wasa wo ye a e dia subdue e dia hotoso e dia ho keka e beba wo busuam wo fie ho ama e ho aye enika bia ye besra ye maame na wasan akan 2 Kings 4 18 kopem e freedom watwe no e kopem edionu num no
e ya hefo I have for whom I have to assume you. I have for whom I have to assume you. I have 1890, Chemudu, what you copy me at your noon, no mono. Now, about Frano Yingi. Now, Debbie, Ophia, the call, Nedja, and Chain, and you travel and Chain. Now, Ocatcher and Nedja say, Me tea. Now, Ocatcher, a brand TV say, Mana Soka Manena. Na o ma ne so de no bread nena na o de no tna ne nankroma esuko si obi jinai na owi na ofro de no koto onyankopo nipa no empa no so na oto opon mu na ofi edi na okofre ne kunu se mesrao suma mrante no mu biako ene enfrum abre no mu biako breme na me tutu mrika ma ko nyankopo nipa no nchen na ma ba na okan ese ede ti na opese wo ko nyankopo nipa ede ti na opese wo ko nchen eneyi eye osram foforo na enye homeda na ose ewom na ohihye efrom bre no na oka kire na bofra no se kanu ko na okache na bofra ne se kanu kwara inwo mrika no mu e mame jese me kame kire wo 25 no na osimu na odu onyankopo nipa no enchen kame pepo so na onyankopo nipa no hu no echirichiri no okache na bofra ge hasi se shep sunu ninu inni. Amen.
Amen. Mama me da se. O Christo niba. E wasa minu mienu. Yenya faith. E wasa minu mienu. Yenya faith. Jidie. Yenya jidie. Suna man's woman no. Wanu di anka nyame nipa no busa no no wase wanu di wo bibia na ban hia no na odumu ni bi okche no na afes no so no owoye babu mayati ase akwara na yare mpo no wane papa ho wahu mema no wahu ne se ma ye wo bibi wane ne papa na wo ho no wa yare ye wo ten kwara no mfa no nkoma ne maame ne maame no ye bia no ye da anye ye enu owu ye ba esi ya no wo ye kom po wanti atiamu wo de gidie e de no koto nyame nipa no ne den ne mpa so o Christo niba gidie ben ne ye wo ye kwa ho hia hia mu a e gidie ben na ye ye ne papa na wo ye ye no ne kindness na wo ye ye no o hu se nyame nipa a wo ye ne papa no wosiesie dan mu ma no no okokoda ho no ne ba no eyare ye no empo wo wuye ba wo nyaji die ade no koto nyame ni pampa no so mrempo kura no onyedai oni ho na wo smak ma yeko ni kunu wo sa yemma no ponko na onfa nko wan kasa akola no kura bibi ayedai aye no o kristo ni ba se bibi to yenya ya ho ya baba ya ho so se nyame ni pa bi kura men yenya ye be hunu se kristo se wote ye mu na sam no te ye mu enti ye betumi agina ne abompa ye emra etise sai mu sunamite woman no esi ye no wonya agidie wode no koto nyame ni pa ne mpa so na wote no wo ba bi a wo no ewo Mountain Camel. No. Wohu sasa ma meno neba. Di akwasi ya ne se. Akwalano eba nkwe mubiyo. O Kristo diba. Se amania biba yansua. Ensoche biba yansua. E ya na ye yire free ye nyan kupo ono. Suna mati wuma ano. Nye wa ye ye no. E chense wobu nko chodwe. Nwa bo mpaye. Eto de bi a jidi a ye nya ewa yempanyi mfuwa mu. Yen sofuwa mu, yen di fuwa mu. Yen leaders imunti. Se bibi hiya ya kura ni ya boso mpa ya. Enube biya. Nese ene ede minu miye nu ya di ye jidi ya baba no. Se o Kristo ni ba. Se to di ya di ya. E ye ye ro nibi. A Christian woman ro. Sa ubenya jidi na wa bompa ye na sa wo bompa ye bibi na ekoso wa busuye ni mu a bibi na ekoso wa gufia konu ya bebubu asumdwe bebe fie suna mat woman no onya jidi ye otu anamon na ejeje ma no ene anopai yeti asam no saminu mienu Yede ya brabo, yede ye subain. Ebe tutu sunamatu umano huwa. Sunamatu umano, o observe ye, o communicate ye, o ye kindness, na wonya jidie, na o bompa ye, na eniyama yeje manu. Sayansu ye yebi, bebi biara ye wo, yama ye kristo ni ye ni dedi, na yama ye huba ye honso. Na ye di jidie etu anamonwa yen soso yesu na matu umano ye ye no ye betumi aye na ye busunya beye krabeshe busunya ebeye asumdwe busunya na ebeye akono busunya ne munkoda nyina benyini prom ne munkola nyina beye je na obedia nsoso a owokho no nso ebeye je Na ye nuyama non so so a huchirenti ya kwa bua wa omo non so so ni ebe ye ye. Na ohye ni webi anu ati mantri anu a wokwa ye adwaye ma anono. Onon so ne nibeje. Ne debia wobe huono. Wu uche mumpa. Wu ni bibia de mano kuro obeba wenchein. Abedi unkomo. Misi ye wani pebia. Se wohunu sedi ye wusitia. Ome jifshiyo. Obesha dade unkomo abe gatre wu. If he sang comedia ni mu, a summon our becano, a shanny day, a shanning kunai, a man a whole banner hosso, now this will be free and so, now call me a bumano, then ye mapa ye, sana anno pay, on ya crystal neighbor, said but ye be my ye ne ye, and yen soon sans swap, and where ye bus ye moa, ya worry ye beso, ye mabe ye shira, ye nia no me ya no omus ya, ye bet now domu, ye bet now subidiemu. Na sa ya pesa me nkumi nya de a enye de bia yere ho ene beba ye fie ene anopai otiasifo nyame ono moa ye on sha ye den on ka ye ho on ma ni hu ye ni mo nyam na da ni da nyina no wotwe na ni abehwe ye ewradi shamo on hwa mo so on kra mo so ekopem da obeba amen.